My feet.
Oh yeah.
Run records.
You know what it is? Father Chris. James. Yeah.
Stay low. Zanga zitu zabalo. Stay low. Zanga zitu zabalo. Amandifisa so chase, damuza de kagaye. Kani ya kuta ndifemu, hatita fika mwuzi mwusemu. Listen, yeah, nane ndifuna kutoka. Dina kumana ndikwamba, nta uyu mwendi machoka. Hananduza ndideke, kati ndifuna kublowa. Damuza unditengi, nane ndizika ngofloa. Vaida, chemze, zimafana zikutewa.
Zanga zitu zabalo.
Stay low. Zanga zitu zabalo.
Every place where I go, every place where I stay. Uliko sending a beat, ama gotoka no zaine. Ena ndiseki kwa je, tisingo pola zife. Hiti man after hiti, fana singa siye palipiti. Alipo gulu, kakwa dimani ndendi katimu. Sindi kufike la kunja, kumaka indi katengo.
Zanga zitu zabalo.
Stay low.
Kira gufuza.
On the beat.
Nana minute.